A beautiful morning, Rachakunjira Austin live, Hano. We chitono fit to mushit.
We twa Nelga by Jakutuka Kubiara every mobile. Nelga, beat us.
Twasohotse shaka kunywa rimwe ritagira irya kabiri uko nkomeza mureba niko mfatira indi rimaze kungera monja kumuvugisha sinzi ibyo navuze sinzi uko yamfashe imani mfashe mbe nakoze amabara niba umuzi umubwira telefona mai ubanza rukubera uko yambonye wow what a first impression nazongera ku attention ubanza yaketse ko ndumusenze ubuzima bwose mora ndi swing what did I do oh boy what did I do oh boy sinzi ibyo navuze sinzi uko yamfashe imani mfashe mbe nakoza amabara Umubwire ukura mbabarire nshaka kongera kumubona ndi muzima atari bimwe by'agacupa atari bimwe by'agacupa atari Oya, si con ella.